ananda meza mbele wote si wangu, ananda meza mbele wote si wangu, ananda meza mbele yangu, oh, unilaza Bwana, unilaza Bwana kwenye majani mabichi, unilaza Bwana, unilaza Bwana, unilaza Bwana, unilaza Bwana, unilaza Bwana, unilaza Bwana.
Atuachani kamwe.